latestmusic.com.
Ya, ba, ya chokwa hala. Riupa, riupa, riupa. Eyo hechi boy. Ela. Lwapa javu makola.
Ketu tuetole imbe kuzunga zunga.
Akaji Basibi Panziba Asia Riuba on the beat.